caggal ngallude Bamako nokkuji ɗi usine ɓuuri fof fewde muɗum yo réseau ngaji Ségou, Sikasso, Kulikoro, Madon, Koutiala yo gollirɗe ɗe temeɗe kewɗe yimɓe le gollata e muɗum. Ka noon ɗiɗo golleji ɗi jaata fi caggal bonanda hawalu no hollitiri dunke hawalu Gawsu Berté.
Sen ɓami misali do maayo meɗen o kay usine noddirteɗo Tangeri to guuri dabaji muɗɗinirte a tawan janji tuɗɗi ko ƴiwata onno ko fof ana yippelle maayo meɗen o. Caggal muɗum nebbaji tuɗɗi e nandal muɗum ko ƴiwatal usine o fof ana wadda kuteji kewɗi do hawaluji meɗen, saabu leɗɗe fof ko futtat ɗen nokkuje ana wata saabe nebbaji kay janji bondi fe huɗoji ɗi dabaɗi hani ñamde fof a tawan moƴƴa.
Ɓeydade kawaru hawalu kulentereji ɗi ɗiɗo usine ngaji ɗi natorto moƴƴina dum cellal ɓinguel adama alhaali mo wombere muɗum satti sanne. Yimɓele ɗiɗo nokkuji ɗi nandar jo en usine ngaji ɗi teddinde seraji haybugol hawalu.
Usine ngaji ana wadda kuteji sattiɗo sanne do kabaruji hawaluji, soni wala ni usine noddirtaɗo comat texte, saabu o usine firki ko yaltata toon waddata kuteji fo le hawaluji gaɓɓi e tawede fof usine ngaji ogaji an toon tuni e nandal muɗum ko ƴiwatat ɗen nokkuji ana wadda bonal laabi li janji meɗen kale habaluji meɗen. Ɗum natto saabu jaadi hewtinde jamare ñabbalaji ɗi sifa muɗum andaka ɗum gonga jaati noon usine ana jogui nafa, saabu keɓal jamare ko hewmuɗum an ɓisi e gollal usine o gaɓɓi e tawede fof ɗum jogui kuteji yogaji kasi. To menen ga Kulikoro min mati sanne kuteji usine on de jamaren, saabu ɗum natiga saabu jaati bonnude
jammaji.
Ardiɓe fedde humaninde kabaru usine ngaji Mali holiti Doulay Faye ɗiɗo kuteji ɗi ko mbaɗɗon kanko golto ardiɓe gollire nde Jaraba Doumbia holti wiide kala gollirde fadde joƴingol muɗum ama aadi heɓude sanne hawalu.
Ɗum gonga jaatino gammiɗo wa hollitinde on wiide sariyal leydi Mali usine hana moƴƴinede nokku heɓaɗo fo, saabu watti fo so usine ana moƴƴine deɓe ana hani seede yalla pati o usine moƴƴinteɗo heftina jamare torraji ma wadda kuteji le hawaluji.
Cercle Baflabe le laamu kay toon ndun kuteji usine ngaji ɗi na woodi, saabu usine ngaji nayyi gonu toon jooɓo ɗum na wondima heede. Yalla ɓuutude kuteji kabaru muɗum golloɓe usine jamon sima Mali gonɗo le nokku o kuccani hoore fedde humaninde cenam fanda muɗum yo haybude jamare e hawalu. Keɗɗanna Ñama Dambele au secrétaire général syndicat golloɓe usine jamo sima Mali.
Min mi hoorejo syndicat no mi waɗi immadraji watti ƴaɓɓiɗo faami fuɗɗi yaade no murtere golle, saabu ɗi tiɗɗallaji ko mata ko usine wa saabi binde yo haabaloji kayɗo jamare. Li o immadra ɓe hollitimi dabiri waran fiyee ko natto saabe yimɓe fof joɗi ɓelle gelle ɓattiɗe to usine ngaji woni ana heɓa reyinte kañ haawaloji mumen, walla amen golle muɗum fof ana naari banggal jongude jamare yalla pati haawaloji ɓe bonne fayettade ɓe ndeɗa sarde kuteji ko usine ngaji wawi hewdindeɓe.
Ka noon no sariyaji faccintinaɗi no fewiri mbawata hisude hawaluji ɗi no holtiri dunke en ɓe ɓe darra ɗum laamukoɓe ɓe sembinde haybugol nokkuji ɗi entreprise ngaji ɗi ñiɓa. Ndenno imma daraja me tawde fof yalla gollirde humaninde kabaru muɗum le Mali na sefo latake mere ɗum no timmita yewtere meɗen dow hawalu mo heɓani en Mouhamadou Baba Kounta yo en jii yontere wara.